Yeah. Mtai night, hustle daily, no sleep. Tunachase maisha, lazima tupate keep. Hey, hey. Lipa bill, piga lap. Piga lap. Asubuhi mapema kabla jua litoke, ni corona tafuta division isikoseke. Pressure kwa kichwa lakini moyo ni strong. Masha ni safari, lazima nikeze long. Kila kona ni biashara, kila chance ni deal. Hakuna kurudi nyuma, lazima nipate meal. Nimejifunza mapema dreams haziwezi wait. Tukilala sana bro, utabaki kwa gate. Tunatoka mbali bado tunapanda. Jasho ni bay ya life tunayotaka. Mbele kwa mbele hakuna reverse. Kila siku ni grind mpaka universe. Lipa bill, piga lap, hustle non-stop. Tunatafuta paper mpaka sunrise pop. Lipa bill, piga lap, maisha ni race. Kila tuwa muhimu lazima tushike place. Lipa bill, piga lap, usichoke. Ndoto ni kubwa lazima zianloke. Nikona squad ya ma champions kwa block. Tunapiga kazi heavy hatuogopi clock. Mama lisema jitume usikate tamaa. Sasa kila move ni step ya kufika jusa. Kutoka zero mpaka blessings yanze show. Tunajenga legacy world yote ijo. Mta imenifunza kuwa sharp everyday. Ukisimama sana mwingi natachukwa lane. So tunakaza, tunawaka mpaka topa tutoki njia. Lipa bill, piga lap. Hii ni anthem ya vijana. Lipa bill, piga lap, hustle non-stop. Tunatafuta paper mpaka sunrise pop. Lipa bill, piga lap, maisha ni race. Kila siku ni chance ya kushinda place. Lipa bill, piga lap. Lipa bill, piga lap. Lipa bill, piga lap,
hustle forever.